kerecha weka chidi kinyara Achida mamusara, achida we kuwara Wana mimi la guara, aguara na kundara Nibili upate panyara, jarami nyingi sara Jaramu kwa nasara, mane marudano sana Farmers more than the